Here's another one. Touch.
Give me some vibe, my shots, baby.
Online ndo kwanza na wapeleka mchaka mchaka sio sexy mchana nega kila kukicha kama kama tia kitu leo inapenda kama kama tia kitu moyo unapenda kama akikata zile kona matata we kata naye tena bila utata we akitaka nacho venice noma we zamana ya tena bila kusita we tukigali wo nipo vitu mu kosi nina do tena ile so yeah unavokata kata kata unavokata Unavowak,
Wainzi tambe, tambe, kari kama nyaki sisi game, game Mtoto mchunge, mchunge, mana watu wako kwa kseni pombe, pombe Hata kuhibi haa, mafisi haa watabiliki Ejongena, sisi dishe game, a bad girl, haa watabiliki Okay
That sound.